wakati wa ayatata nokure nin arean takifu atutan menga
di halaji jagino mahmud jallo jodi do legal meden wagdugo halaji kolitoji ko galur meden wagdugo na tun sanen nokuji go deka ne do wada de be faiseda sino mahmud jallo
wadu ya gergere ka nyuludu wala haddu ton wakati go miyegeji du ayotta fini wala faido yimbe njodo
kanimoji kildi ngadama fanjam jone regale don de sini dara yimbe adidu ngadi nokudo to tun lufete atene ayotaken ponka jogo den ma metan sanen awata da de faiseda sino mahmud bande jangudo saria
kanimoji di yimbe he wuto yata na sudo arufu atuni mukwe ayo sina di dalilu tuwano ponka jogo to so yimbe ton hande hande fu antawa ndago tonwano ko debe so awadugu futon hawrita tani ajefaji woni kubeli gidi luka kubeli gidi mwiri kada yimbe do no baka orgi indu wakadu gomma hewan fani ira non ayo anta ake jiyam lo sotan nun hamdu na dagga na wuto li foso on tai da anta ake
do to buri bonde do gudroji la nga dadi tumo no chamaago himbe hebe legal lumeden wakadu adidu ngadi nuku do to je tunde rufete Khadija Sidibe
ta yehi le wuro to wi a gudronji ngadama aya nukuje godde mana patta tunjiji nukuje fu wodi laybe te rufe yasin lonne te rufe yasin do dayan layba tasa yi nyamduji ne keddi ara dum chankitira non do lawo
de hunde ko tantineta cellal bibbe leedi jodi be legal rume den wahdugo sino Idrissa Badini jetto kongol do ine wesiji sumbo
nyamuji goddi ono pali en no tantineede leedi meden di no tantineede nyimbe wagadugo mana hunde wande tuni dum
bibbe leedi na penni lamdu na findi sona yimbe be mbire fa woda fa be pama laydi be bay jokude fa laari e ci warta legal rume den wahdugo sino Mahmud Diallo
se yimbe andita ke laare nde otila mon fu andita ke do woni do don laare nde futtata
Idrissa Badini koro ko to yimbel be mona futti ni to tawre dum mon bonu legal modum farufa dum mon je tonde den tarufa dum yasi gadi
o futto tawa tin tawa ma ina golli dan diam wad angayika dum woni kono luggere sini loto ndiyam naata don sini na haja rufude ndiyam sim tiloke longoji mudum watta le ngayika kan
halaji di Khadija Sidibe du wari dum mon silinde
ono mbay wadde bulli wete trooper di dum taw on lonni ndiyam dam ton natto on laybi ndiyam dam ton natta
Mahmud Bande kanko kamilo makko meri on han darade golla falare de tabita ni galur meden o hadugo
gollan ko han wadede kay tuti communal tan han beedu won golle mabbe wala kula mori e bale rewbe e bale hayebe fu gollo e bangal laban walla de hokka be ballaji o golle mabbe yaara yeso to on hokka be dawum ko utirta ton yin don taksimo to tresi klien e tin fa joni do ada installi selil de vei e bangal laban yini wala du
meri jidi kan hawjade dum mono laari legal lure wadugo de legal leji meden do mon fna hani darade falare de heba sembe de meri ji ceddo no dama sabe ko kadum mono nilo jimu boy de fawarde joni be kebe dum mono jabaade Abdul Karim Baajo Wagadugu Burkina Faso VOA Fulfulde